Tekno Sean on the beat.
Yeah. Ukitafuta candidate, I swear chunga sana uska regret. Na swear asana ata pana kufa ijue yo bongi wezi dominate. Ah, ukitafuta candidate, I swear chunga sana uska regret. Na swear asana ata pana kufa ijue yo bongi wezi dominate. Ah, aki spepin na demand attention. Attention, aki spepin na demand attention. Attention.
You are a raising flag. Mse aki kusport and a pay to attention. Uneza pewa my card, you address the nation. Your body fire make banua kuingia petrol station. Some angel to me, you're something special. I feel to a loop to an unknown destination. Your bongi ni so holika. Inside your tempo, ina ni hold chokika. A smooth conversation.
Okay, tafta candidate, I swear chunga sana uska regret. Na swear, asana attack. Bana kufa, ijue yo bongi wezi dominate. Okay, tafta candidate, I swear chunga sana uskar regret. Na swear asana ata bana kuva ijue yo pongi wezi dominate. Aki spepin na demand attention. Attention. Aki spepin na demand attention.
Wow. Kanya nina tuna. Twende bukla kuvuruga. Alidhani amekumba. Kumbe toto mission kumtuna. Alikata kunitumia link. Sanulisi zizenye zili link. I swear hiyo panya ntai trap. Na uta feel so good.
Ukitafuta candidate, I swear chunga sana uska regret. Na swear asana ata pana kufa ijue yo pongi wezi dominate. Ukitafuta candidate, I swear chunga sana uska regret. Na swear asana ata pana kufa ijue yo pongi wezi dominate. Aki spepin na demand attention. Attention. Aki spepin na demand attention. Attention.
Hakuna stima pin location come to candle. Just in up kwa tenjeda by bando. Nazoma mgutufu sezi dunga masando. Kondiyekcha zangira izo neneza sampo. No room for STI. Labda you and I. Kondiyekcha zangira izo neneza sampo. Kinyesha na mdomo chungo neza poa tampon. Macho ni red too. Nimeficha white right.
Ukitafuta candidate, I swear chunga sana uska regret. Na swear asana ata pana kufa ijue yo pongi wezi dominate. Ukitafuta candidate, I swear chunga sana uska regret. Na swear asana ata pana kufa ijue yo pongi wezi dominate. Aki spepin na demand attention. Attention. Aki spepin na demand attention. Attention.
Brain focus.